Yes, a king's loving.
Musango kwaka wala.
Cookie empire.
Wifey, you me wifi. Wifey, you me wifi.
Naga, naga, ganga.
Wifey, you me wifi. Wifey, you me wifi. Wifey, you me wifi.
Musango kwaka wala.
Haga naga music.
Toba na sanyi nyawa kwa toba na kuswala. Lava ungute wechiko kubienze mkwala. Wawala vanombo kanga ukemiala.
Asege, mchala muami.
Chube chivo.
Mchala muami.
Wewe tuwe vinyumo.
Mchala na muami.
Wewe tuwe bazina.
Mchala muami.
Wewe tuwe basula.
Mchala na muami.
Wewe jinyumo.
Mchala muami.
Wewe bazina.
Mchala muami.
Chube chivo.
Mchala na muami.
Wewe tuwe vinyumo.
Mchala muami.
Chirowe basula.
Mchala na muami.
Wewe vinyumo.
Penda nilipenda. Penda na penda. Penda na penda. Penda na penda. Chala no mwami, chiangu wane mkwe wane nsimbi. Masaje wakazi boba mera majimbi. Mkute kuwe mchilo wetu.
Bacho numia nyoku nkala kata my baby.
Kali tulukunya,
ze mwiti wemfanana. Nyinga ita taxi mkasana. Musango kuwa kawala. Pino manze chilo na lisana.
Love, love, love. Musango kuwa kawala.
Chalile kumkulawe ko Smairo yuobu nyamu matama ko Kainyamu kondoze somu kwano ko Mwenyengira ko bakari nkukute ko Hedanzi wentu nolira kabina ko Benda mpunzi nyagaloka sinde ko
Hina ye mkwano ulimba Munangulie kanga mfunyo umulala Cheche chindeto kwesi siwana
Kwesi ujakana kasusa
Mchala muami
Chube chiba
Mchala muami
Wewe tuwe binyuma
Mchala na muami Mchala muami
Wewe tuwe basula
Mchala na muami
Wewe jinyuma
Mchala muami
Wewe basina
Mchala muami
Chowe chiba
Mchala na muami
Wewe tuwe binyuma
Mchala muami
Chirowe basula
Mchala na muami
Wewe binyuma
Wifi, you me wifi Wifi, you me wifi
Mchala zenja kalambe muami
Uiva kubuza iduka tiba gambe
Esiru gambo siruari Nsaba katonda chibalari Katika tukende kurutari Nze nawe chibalari
Chube chiba
Uwe mchala ngyogwari
Uwe binyuma
Uwe maminga nzedebi
Uwe watuwe bazina
Uwe te sweet in pitahani
Uwe watuwe basula
Nide ya mani nga kwezari
Mshero mkazi raba Obama muami Beyonce mukazi, Jay-Z ye muami Jenati mukazi, Mseveni ye muami Na matofo ya rotaya ye muami Mama fina mbuza ni muami Pasta vugembe ufuka diyo muami Fie mchala mbukati ye muami Rima na makule dikenzo ye muami Hairini nishibababu batisa ni muami Wini nwajitu wanjuli ditala ni muami
Thank you.